Black Market Records.
Sage baby.
Chumbutura ako chikeni, nanataka mtura. Ako chikeni, nanataka mtura. Chumbutura ako chikeni, nanataka mtura.
Wana Batman thing, hatu kukumbuka. Hatu kukukumbuka. Kumbuka, hatu kukumbuka. Hatu kukukumbuka. Kumbuka,
ulisema huni die. Kitambo, ona sayuna ni die.
Kumbuka,
ulisema bye bye, si kitambo. Ona saini ma high five.
Kumbuka, kumbuka. Hatu kukumbuka. Hatu kukukumbuka. Kumbuka, hatu kukumbuka. Hatu kukukumbuka.
Fungweni gari, getting here. Weni mbenye, leo tuimbie. Funika tambla nyota yako sibiwe. Kuna mchele na pilau biriani jisavie. Leo nakula nyama choma nyama zie. When I'm Z, but leo buda zied. Kiwa honi ana act so weird. Anacheza na my beard, akimumunya my beer. In the mix like jam down shaflas. Nimedunga kami by a cactus. Mi mbigi nilichoro kwa atlas. If you need anything, just ask us.
Hatu kukumbuka. Hatu kukukukumbuka. Hatu kukumbuka.
Yeah, check it.
Hatu kukukukumbuka.
Chaki chaki wase, nyamaze nini banje. Nyongi mepotea, nataka tutu ipate. Madhangu wa kicheki, atatuitia sanse. Ngori kukwa nani ju.
Hatu kukumbuka.
Exa na nikumbusha ma story flani. Zile enzi kwanza sikuwa na ata chowani. Kumbe si love, goshodo anataka mani. Sai niko happy ju.
Hatu kukumbuka.
Kumbuka.
Samosa zikiuzwa ngovo. Kabla shamra shamra, tulitoa wakidomo.
Kumbuka.
Denge kuja video kama promo. Na eza bite style yangu miupenda mdomo.
Kumbuka.
Kwetu prum ni fly offer. Huku kwetu unaipandisi unarokwa. Aye listen. Kwetu broom ni fly offer. Huku kwetu unaipandisi unarokwa.
Kumbuka. Hatu kukumbuka. Hatu kukukukumbuka. Hatu kukumbuka. Hatu kukukukumbuka.
Makwapa dance. Makwapa dance. Istingo ni mbichi hop takumbuka. Makwapa dance. Makwapa dance. Istingo ni mbichi hop takumbuka.
Napenda nyama kondiko ni skuma. No day chance nikikupo na buya. Tupanga taa, tupanga taa. Tuko reserve sai haitapumua.
Makwapa dance. Makwapa dance. Istingo ni mbichi hop takumbuka.
Tupanga taa, tupanga taa. Tuko reserve sai haitapumua.
Hatu kukumbuka. Hatu kukukukumbuka. Hatu kukumbuka. Hatu kukukukumbuka.
Ulisema huni die. Kitambo, ona sayuna ni die. Ulisema bye bye, si kitambo. Ona saini ma high five.
Hatu kukumbuka. Hatu kukukukumbuka. Hatu kukumbuka. Hatu kukukukumbuka.
Sage baby.